chips. Don't call me fun boy. Wait, bring your tray. Mana mi okota, no mana mi nangara. Ali mi okota mimi, jamani napendeza. Ali mi okota, no mana mi nangara. Ali mi okota mimi, jamani napendeza. Nilipo mwita Adonai, ali mi okota. Gafla kumwita Elshaddai, sali mi okota. So easy just like a dad. Thank you me father. Take it easy just like a dad. Call God a father. Me never lie, me can't deny. You've changed me life. Boomza, water one, water man. Jesus walks on the waters. Man a bad man thing, badder than them. Jesus the boat. Lini pata ni me dua dua. Kani siti vile nafai nafa. Ni hiki ganga tu dua dua. Niko siti vile nafai nafa. Ali ni okota, jamani minangara. Ali ni okota mimi, jamani napendeza. Ali ni okota, jamani minangara. Ali ni okota mimi, jamani napendeza. Milango lilipisha, ukanifunguli. Magoti nikapika, ukanisikiliza. Sina budi kutoa shukurani Baba, kwa maana umenitoa mbali. Yesu, namuita Adonai, aliniokota. Nikamuita El Shaddai, ameniona.
Thank you.